Fresh Out from NigerRemix.com.
Bala zelizio Mamela galoko mamase Utandwa ilelizio Kimisa moya miopelela kuwe Kobutando lwa mlonke likuwe Weyatande kandombi Mama te kandoniyo Ayo, sangenda ibo nintombi endlenjengalo Hlala nam ntombi, uthande mna ndodwa Hlala nam ntombi, andithi mna ndiyakuthanda Angitshele nawe uyangithanda kalo
Lily,
Fresh Out from NigerRemix.com.